It's a genius world. I mean, Dr. Boy lazima ucheze kiu genius. Wengi usema life ni unfair, but mimi usema kako ako si fair, pia kwa mwingine atakuchambulia vile si fair, na since vile kwa kila mtu si fair, si inaifanya ikuwe fair au sio mzee? It's a genius world. Design na kila kitu tunapossess, yuko kahadwa kumeapply, atakasi excess, atakao labor. Izo timing na raw juice na itajika ndu apply energy. Oli ni vile ni dhambi kudandia jasho ya ndugu ali apply jasho mob. Kuleta object ama project karibu na weo kongeza tama ya kupata kayo jionja. For real mse ni genius world. Ushai reason out umse ali reason out time. Umse alikuwa genius. Jumse alikuwa maybe anafaitu maskini. Pengine alikuwa idla flani but vile neza sema alimwona kichwa kudiscover out kitu ita rule out world forever. From nukta hadi seconds, hadi minutes, hours, full day, weeks, months, seasons, 2 years. Ukipiga hesabu jiulize importance yako kwa hizi mpangilio ama system. Lazima ufike kwa solution ya umaskini ama conclusion ya kuongeza utajiri. Naangalia vile nilishaanzisha biz kwa streets za D, aka Legi Avenue D. Kuna siku ilikuwa inaingiza kisisa, adinaona nika God ameshuka, for sure yani protector. But kuna siku nilikula vumbi adinaona nika na korogea na map competitors. Ilika mko sense yangu, nirudia zile records, nimeplace kwa products zina come na kugo, plus deni zangu kwa watu na za watu kwangu. Rada ikakuja ni siku mbili za wiki zuku la profit, nime hustle siku nne za wiki, hadi nakaa nikaa kuna kitu na do. Timing yangu na hizo devil ilishika, ikakuwa nime solve life ya pesa, hadi kichwangu ikashindwa kufikiria zaidi. It's a genius world. Ebu kuwa aggressive na kila kitu iko around wewe, utapata kuna kitu hard kuhandle, boro usichelewe, meaning pia we ni genius. As long as you survive, we're a genius. So genius, uspendo singizi sana. Amuko saidia genius wengine kujinais ndani ya world bana. Hizi ghetto zitaamuka, hizi mitaa zitainuka. Iyo kufaitu kabila ni genius. Iyo kuwa useful ka youth ni genius. Hakuna time limit ya kuwa genius. We kumbuka tu, it's a genius world. We're genius kwa world.